kontombi akome nyama sandingi kona mina mama mina mama ale ntombi ngeyami efuthi ngoshada shada mama kontombi akome nyama sandingi kona we mama mina mama ale ntombi ngeyami efuthi ngoshada shada mama asikhothose kancane besiyemlanjeni Asihambe kancane Asiyothandweni Masiqothoze kancane Sithandoze kancane siyemlanjeni Asihambe kancane Asiyothandweni Isikipasa jona sibhala usefe Awe matopu usefe Tshalo mengi nawe ngivele ngizizwe ngisefeni Medali wami yazi imali ncane kodwa ngizokuthengela ikari banguye marikana bethindanda thoya egolide ngizowushada ngizowushada malowe isikipasa jona sibhala usefe awe matopu usefe tshala umengi nawe ngivele ngizizwe ngisefeni medali wami yazi imali ncane kodwa ngizokuthengela ikari Uye marikana, bethindanda thoya egolide ngizowushada. Ngizowushada malowe. Akontombi aqome inyama sandingi khona mina mama mina mama. Ale ntombi ngeyami. Efuthi ngizowushada. Shada mama. Akontombi aqome inyama sandingi khona we mama mina mama. Ale ntombi Bakashuli spring is on bed, no, no. Talo yangi bulala. Nangwe sendu kolpe kunon. Utiu yangi nanyo. Bakashuli spring is on bed, no, no. Talo yangi bulala. Nangwe sendu kolpe kunon. Utiu yangi nanyo. Akondombi akome nyama sandingi kona mina mama. Shada, mama.